Double six.
Fine girl, I need one kiss when you wake up. You're my fine girl, you're always on my mind, girl. You're a nice girl, is a beauty even with the makeup. You're my gifty, thanks to ya for the blessing. Ukiona na nenepa, nina bimba, niya kaka mtu. Ukiona sionekani, nimefichwa na kaka mtu. Nakajengea sanamu, mkaone.
Bure ili kubanalo ni pali na nichanganya. Labda dawa mekoroga, mana ya menoga. Penzi flani la kukoroga na manyama nyama. Mkiona na nenepa, nina vimba, ni hakaka mtu.